father is my defender. Let me tell you one thing that is the secret. I believe Jesus Christ and you shall not fear.
Safari ni mali ni metoka. Natazama mbele, rafiki tazama mbele, tazama mbele. Semani ya sante kwa maana Mungu wangu kweli wewe unaweza usiku na mchana kweli nakushukuru Mungu wangu nakushukuru nakuja mbele zako kweli nakushukuru eh nakushukuru kanisa ni magoti kweli ninapiga usiku na mchana kweli ninakushukuru eh na nakushukuru.